Talion.
Uyangichaza ngihlula ukuchaza, so I get. If you think zodlala ngawe, go forget. Kumchito grand, akukho engeke ngikwenze. Mina ngifuna wena unginike uthando lwangempela. Bengibona wena inhliziyo igcwala izest. Mese nginawe ngiyakhuleka, ngiyarelax. Like, kwenza isense, I want you for myself. And if you think ngiyadlala, I will say it with my chest, I am blessed. Lento iqale ngathi we could stay as friends. Kwalandela nokurealize, you the best I never had. Bengazi ngisazo-catch, bengazi ngingakuthemba. Cause uthande ngiphuma kulona lungiphulile sengiyi-mess. Like, I don't care about the things that they said. Superstar, I care about the things that I read. I care about uthando, I care about ubuwena. I care about your love, ungihloniphe as your man, oh God.
Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina used to think amajita anamanga. Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina used to think
ngithanda ngenhliziyo nangomoya. Ubuhle, impatho, isotha. Hlala nami ntombu, sazobona ukuthi indoda yenze njani mayikuthanda ntombi khoma. Omalume ngiyathembisa bazokhokha, bayasola, bayabona ngijabulile mengikubona. Akwazi nokhonon shumina ntathu into zakhona. Insuku zami zokuphila ngibe nawe ufinde ubopha. Ubekezelele ukunderstandwa, ukusupportwa. Bungenakho inhliziyo isazophola. Ngayeka ubusoka, ngakhetha nokuyiqoqa. Wena owenze lokho sithanda sami, ngicela ukubonga.
Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina used to think amajita anamanga. Why do I believe ukuthi uyangithanda? Mina used to think ngilawulwa imizwa.
Thank you.